ezinawe ibonisa uthando nakubangi yaphila ngiphilela wena. When I look into your eyes, your eyes, your eyes, all I see is happiness, injabulo, happiness is in your eyes. Angazi ukuthi ngithande bani ngoba nguwo senhlizweni ya. Angazi ukuthi ngibize bani ngoba nguwo solimini la. Namhlanje baby ngizofoyila, ngibekele i-surprise, mawubona mina uzosmayila, zothi I'm your best man in the world. Beans of spoiler. Come on and hold me closer.
Hold me closer.
I wanna feel your love again and again and again. Uyazake kodlula wena.
Ekuqaleni nasemandulo.
Wakudaliwe, wakudaliwe, sojabula my love. Wakudaliwe, wakudaliwe, sojabula my love.
Hela wena.
Calo necipeto.